Levitikus 21 verse 1. UJehova wathi kuMose, khuluma kubapristi amadodana ka-Aaron uthi kubo, mawungabikho zingcolisayo ngofileyo phakathi kwabantu bakubo. Verse 2. Ngaphandle kwezihlobo ezinyamanye naye okungukuthi unina noyise nendodana yakhe nendodakazi yakhe nomfo wabo. Verse 3.
Nodade wabo intombi eseduze naye engenandoda angazingcolisi ngaye.
Verse 4. Akayi kuzingcolisa eyisikhulu phakathi kwabantu bakubo kuze azihlambalaze. Verse 5. Abayi kuzigega amakhanda abo, bangasiphuculi isilevi emaceleni, bangazigcabi emzimbeni. Verse 6. Bakuba ngcwele kuNkulunkulu wabo, bangahlambalazi igama likaNkulunkulu wabo, ngokuba banikele ngemnikelo omlilo kaJehova isinkwa sikaNkulunkulu wabo, ngalokho bakuba ngcwele. Verse 7. Angathathi owesifazane oyisifebe nonakeleyo, angathathi owesifazane olahliwe indoda yakhe, ngokuba ungcwele kuNkulunkulu wakhe. Verse 8. Ngalokho uyakungcwelisa ngokuba unikele ngesinkwa sikaNkulunkulu wakho, uyakuba ngcwele kuwe ngokuba mina Jehova ongcwelisayo ngcwele. Verse 9. Indodakazi yomphristi uma izingcolisa ngokufeba, iyahlambalaza noyise yoshiswa ngomlilo. Verse 10. Ongumphristi omkhulu phakathi kwabafowabo kuthelwe ekhanda lakhe amafutha okugcoba nowahlukaniselwa ukuba embathe izambatho, akakuthukulula izinwele zekhanda lakhe, angaklebhuli izambatho zakhe. Verse 11. Angangena kumuphi umuntu ofileyo, angazingcolisi ngoyise noma ngonina. Verse 12. Futhi angaphumi endlini engcwele, angahlambalazi indlu engcwele kaNkulunkulu wakhe, ngokuba umqhele wamafutha okugcoba kaNkulunkulu wakhe uphezu kwakhe, nginguJehova. Verse 13. Wothatha umfazi oseyintombi. Verse 14. Umfelokazi noma umfazi olahliweyo noma wesifazane onakeleyo isifebe, laba akayikubathatha, kepha uyakuthatha intombi yabantu bakubo ibe ngumkakhe. Verse 15. Akayikuhlambalaza inzalo yakhe phakathi kwabantu bakhe, ngokuba nginguJehova ongcwelisayo. Verse 16. UJehova wakhuluma kuMose wathi, verse 17. Yisho ku-Aaron uthi, umuntu wenzalo yakho ezukulwaneni zayo oyisilima makangasondeli ukunikela ngesinkwa sikaNkulunkulu wakhe. Verse 18. Ngokuba umuntu oyisilima akakusondela impuputhe noma unyonga noma onekhala eliyisicaba noma ozitho zakhe zingalingene. Verse 19. Noma umuntu ononyawo olwaphukileyo noma onesandla esaphukileyo. Verse 20. Noma onesifumbu noma oyisichwe noma onomlanga esweni lakhe noma onesithembuzane noma onomuna noma oyisilima ngamasende. Verse 21. Awungabikho muntu wenzalo ka-Aaron umpristi oyisilima oyakusondela ukunikela ngemnikelo omlilo kaJehova uyisilima, makangasondeli ukunikela ngesinkwa sikaNkulunkulu wakhe. Verse 22. Uyakudla isinkwa sikaNkulunkulu wakhe esingcwelengcwele nesingcwele. Verse 23. Kuphela akayi kungena kuso isihenqo futhi angasondele e-altare ngokuba uyisilima, ukuze angahlambalazi izindlu zami ezingcwele, ngokuba nginguJehova obangcwelisayo. Verse 24. UMose wakhuluma lokho ku-Aroni nakumadodana akhe nakubo bonke abantwana bakwa-Israyeli.